in the mix.
Are you alive?
The International Boy, DJ Perez.
Changanya tindi na masiwa, akashiki utamu wako. Poni pembe mjusi ya miwa, mita kunywa toyo yako. Unyako nilipochezwa, hivi somo yako nani? Mana unayo ninogeza kwangu ni makeni yagi. Namaliza vingereza mara amkoni, mengine siwezi kueleza mana haya barani. For spending no voice spoiling sana, big gifty gifty mwenzu na changanya. Eti nakosa mimi na nyomba wewe msama. Unajua ni utoto kikuwa tacha, tukigomba na waipu niplokuwa, ukichenewa unafua. Unyako nilipochezwa, hivi somo yako nani? Mana unayo ninogeza, kwangu ni makeni yani. Namaliza vingereza, maro amkoni, mengine siwezi kueleza mana haya tarana. For spending no voice spoiling sana, big gifty gifty mwenzu na changanya. Eti nakosa mimi na nyomba wewe msama. Kuko kupenda ya punguza bana. Na mina tulizana. Tupendane kiyama.
Don't know, how many people need, more like you, I need kissing, yeah. kanenge Nasinzia nikikuwasa Nasinzia nikikuwasa Nasinzia nikikuwasa Ila siku ya kalenda Nasinzia nikikuwasa
The International Boy, DJ Perez DJ Perez in the mix
Nakusalimi Kama una nafasi Kama una nafasi Itika nyomoni Mweza kodi Napato na utakasi Minaomba kasi Mito ya moyoni Oh, mana sili silari Kiesa mungu Jesfiki tato Halbadili ya penzi na nipati Nasipata fadhali mtani huwa tuto watu Kuficha tena siwezi kama nuna na iwe nuhuma Na unabora ni mwambi L-O-V, I love you L-O-V, I love you L-O-V, I love you
Welcome to the Fire Assembly Party with the International Boy. In case of an emergency, stay calm and feel free to raise the alarm straight away. I am your captain.
Mashairi ya na musu nani pewe
Akili unaisusua
Akili unaisusua
Iweza kona kutaka
Iwewe
nge kuchagua
Aliwewe nge kuchagua
Atangeza liwa pacha
Oh, mana sili silali Kesa mumo ya sviki tatu Halbadili ya minzi na nipa Homa homa Nasipata fadhali Si utani uwa Toto wa watu Kuficha tena siwizi Kama noma na iwe noma Na unabora ni mwami
L-O-V I love you
Perez in the mix.
Run. No matter what happened, I can't stop dating. Nina imani kwa mapenzi. Ipo siku ntapata kunienzi. No matter what they do, I can give it up. Hata waburuze wangu mtima. Mimi bado nina subira. I believe yupo. Aliumbiwa mimi yupo. Kwenye sayari. Ipo siku ntamona Wala stofanya tena misunguko Nikakutana na milupo Madanga wanjini Karibu roho wanitoe
yeah. Wherever you are Whatever you do I'm waiting for you I'll be waiting for you Wherever you are Whatever you do, I'm waiting for you. I'll be waiting for you.
I'll be waiting for you. Waiting for you. You.
Anu ose maridani. Na kufikiria. Imisi ose nasenga. Imana ikurine. Anu ose my darling Na kufikiria Imisi ose nasenga Mana ikurine Nda kuridiri baby Ridiri baby Baby Oh na 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 Imani kurine baby Ikurine baby nikakutana na milupo madanga mjini karibu roho wanitoe. Wherever you are, whatever you do, I'm waiting for you. I'll be waiting. Alafu kuna ya mimi na yeye. Kama mchuzi unga bila nyanya, ndo mimi paswazi bila yeye. Nikweli vya napenda utani, maswala la kupenda yeye niko serious. Na ukitaka unjue kiundani, basi mtongoze ni kuonyeshe kazi. Wenyewe ndo na huyo huyo, yani nina moja mpenzi. Wenyewe ndo na huyo huyo, ni mambo ya kuchitisia wezi. Ah baby, nakupenda paka naisi baridi. Ah baby, nakupenda paka naisi baridi. Ah baby, nakupenda paka naisi baridi. Ah baby, nakupenda paka naisi baridi.
Drum, this is amazing.
The International Boy, DJ Paris.
Ewe hakimu mtukufu, naomba ni wasilishe kesi. Namleta mhalifu, anafanya moyo wangu uenderesi.
International Boy, DJ Perez.
Mombasa 001,
Mombasa
kanibali kutoka
Mombasa.
Mtu na mpenzi lakini sude kesu, mi mpenzi mtazamaji. Tuna kwetu mtakuwa fala, kama samaki akifa kwenye maji. Acha nionekane sijiwezi, siri ya mtungi naijua kata. Ni mara ngapi nimeumizwa nikalia. Ulize lijicho, hawa watu hawa hivi kweli ni watu wa Mungu hawa? Mbona hawana huruma hawa? Dar es Salaam mtanitoa roho yangu, mi siwezi kuishi bila kupendwa. Bora niende
Mombasa,
nikajaribu zari langu mimi
Mombasa.
Naomba mnipoke
Mombasa.
Abdu Somadi natezeka mimi
Mombasa.
Pate mtoto wa mtu nimpende, nimpende salamu zifike Bongo. Dhahabu chini ya mtende, na mimi tulize ubongo. Nachoka mimi nachoka, ulialia kama mtoto. Basi nijipate nitulie, ushanitosha msoto. Hawa watu hawa, hivi kweli ni watu wa Mungu hawa? Mbona hawana huruma hawa? Salama mtanitoa roho yangu, mi siwezi kuishi bila kupendwa. Bora niende
Mombasa,
nikajaribu zari langu mimi
Mombasa.
Naomba mnipoke
Mombasa,
akusumani nateseka mimi
Mombasa.
kitu unadai haupewi. Unadunda dunda mbaka unakera. Kwanini kitu gani mbona sielewi? Usiatamani mapenzi moyo, niache na pumzika. Kila nikikusikiliza moyo, mwishoni unabadilika. Kipi kisichoeleweka moyo, wataka kunidhalilisha. Mbona mimi nimeridhika moyo, maisha yangu ya usingo. Nilipoteza furaha, ingali bado ni kijana. Wakati macho natoa machozi moyo, wewe ulinitizama. Shida yako moyo, unadata kwa kutizama. Vinavyoelea viliundwa moyo, sitaki kujichanganya. Moyo, 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 punguza kihelehele na mapenzi. Moyo, 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 kwa nini umpende ambaye hakupendi?
The International Boy, DJ Perez.
Moyo wangu lipenda wengi, wakakutenda wengi kwa maringo. Pamoja na kupitia mengi, bado ukanishauri siwe single. Moyo wangu lipenda mwali, nikatoa mali, tukalana wali. Ndoa ikawa dosari, nikimoja chale, tukufika mbali. Mapenzi unanganganiza, mazako hayaoni. Yani unaumizwa, lakini haukomi. Fanya tupumzike sasa, mambo ya kupenda penda utafanya wanizike. Mbona una huruma hivi moyo umetumwa wewe, wanishawishi minipende wewe, mwisho naliaga tu mwenyewe. Moyo, 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 punguza kielele na mapenzi. Moyo, 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 kwa nini umpende ambaye hakupendi?
Call me DJ Perez.
For your love, oh baby, I never let you go. I choose you over and over, I never let you down. My baby, oh, my body de shiva. Unavoni wainia, kwa mapenzi meshiba. Sija muona mtoto mwembo zaidi yako. Hata bila make up bado wakufiki, hakuna zaidi yako. You're more than a lover, you're more than a lover. Nikikonjeka wajua pa kushika, wajua pa kushika. Kwani Mungu walikuwa na mapendeleo,
pendeleo.
Mujuliza maswali ya nipaka leo,
paka leo.
Sitamani mpenzi kumpenda mwingine, sitamani mpenzi. My lady, my lady, maisha ni mwangu wendo pambio. Unawaka kamata, kila napokuita pambio. Waniite tu dadio, nimetangaza mpaka kwenye radio. Wanajua wendo babyo. Everything I do ni kwa ajili yako tu. Mami ni bado nipo duniani kwa ajili yako tu. My lady, my lady.
yako. Esconde boy kumi rambo wana. Kuishi kwingi kuna mengi, ila kama we bado sijamwona. Baby bado sijamwona. Wapo kufikia tarobo. Akichwa kina mambo mengi, ila upendo wako bado na uona. Nikifumba macho bado na kuona. How beautiful you are, baby. Basi napenda unavyonidekeza, baby. Nikikosea unigombeze unanielekeza, baby. Mwenzako napenda unavyonidekeza, darling. Nikikosea unigombeze unanielekeza, baby. Na kama sio mtu wako wewe, utulivu ningeupata wapi? Kama sio moyo wako wewe, baby, upendo anautoa wapi? Kama sio
nakusa tena wewe, utadhania sio wangu, kama sio mali yangu, oh, msiri wangu, kama ndo kwanza namuona. Ameridhia shida zangu, na iki kidogo changu, kikubwa cha barabu, tukikosa wali atadonda. Asabora nikuambie, hakuna neni jua mie, kama ambavyo baby, vile unavyo baby. Basi napenda unavyonidekeza baby, nikikoseo nigombeze unanielekeza baby. Kama sio utu wako wewe, utulivu ningeupata wapi? Na kama sio moyo wako wewe, ningeutoa wapi? Na kama sio
a legendary time catch a wine up a sando in a bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life, many vibe down in bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulagi sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao ya tu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao ya tu wataweza. Watati
Fandale,
watati kwenda
Fandale,
Refari
Fandale,
Miza kwenda.
The International Boy, this DJ Perez.
Pa stando in bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life, many vibe down in bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulagi sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao ya tu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yamewashinda yao ya tu wataweza. Watati
Fandale,
watati kwenda
Fandale,
Refari
Fandale,
Miza kipenga
Fandale,
oh, watati
Fandale,
watati penga
Fandale,
Refari
Fandale,
Miza kipenga
Fandale.
Hata wakizi matata usisikizeo, haya mapenzi mini profesa ajue yo. Hakuna na mambo ya juu juu juu. Oh my love, najua
kama Mungu atatulinda naomba. Oh baby, leo silali, kesho bote tunatagizia torine biliali, hakikisha hiyo bila sipewe mwingine. Leo silali, kesho bote tunatagizia torine, natamani ubavu chuma upande mwanaume washinde.
Heshima na hisani
ananiezi hata kwenye ngumu ali tupanga gani hata kwa daga na ugali.
Oh mashallah, penzi la mama kwa mwanawe tena la kipekee.
Ah, tena dika baby, mkubebe mgongoni ulale usingizi.
Matatizo haya kumi,
matatizo day, day by day, matatizo haya kumi. Ukilebewa mzigo na upokea,
pamoja tunapambana. Ukipata na mimi nimepata.
You my God, you are my church. Siwezi kukusaliti kiso mtaji. Na yathamini mahusiano yetu. Na mama Mungu alinde.
And I will write this will until they all fall off. Ukidondoka na dondoka na wewe. Cause if you ain't got love, then what do you want?
I'd rather be with you in this corner.
Kuna mapaka mjini, ila mama sio.
Kuna madango mjini, ila baba sio.
Uamuzi bora lofanya ni mimi kuona wewe.
Kama sio wewe, ni bora ni mwenyewe.
Mapenzi muziki wa wakubwa wacha ukeshe. Fuwa ya mapenzi joni kuogeshe. Wezi kuficha isia jionyeshe. Kupa attention, tag na mention.
Vinazaga vihoma homa wewe. Ukiwaga mbali nami. Kwa morubaini ya viwezi pona wala. Nikiwaga makwinini. Kukasirika nisuna. Wewe kunibembeleza ni faradhi. Watafute minje kuzichuna. Mana sijomboga mikufanya kazi. Basi nichumbe bini kuchumu. Wasa tupenda ziwa jaesu. Nichumbe bini kuchumu. Kula ushibe kazi ya kungumu. Nichumbe bini kuchumu. Wasa tupenda ziwa jaesu. Nichumbe bini kuchumu. Kula ushibe kazi ya kungumu.
Hey, nechukua nafasi kama umesoma file. I love to make you happy. Napendo never smile. Umechukua nafasi kama umesoma file. I love to make you happy. Napendo never smile. Kipato pendo wa thamani ya mtoto kwa mama. Ni upendo wa milele hawezi kuhama. Hata njia ya matope hawezi kwama. Drama drama bana watu wengi lawama. You're my queen, I'm here to save you. Deep in my heart girl, I'll save you. I make you proud baby, I deserve you. Every little thing that I do is for you. I'm gonna do what I gotta do. Stay true to myself, stay true to you. Oh, when you call my name, I'm coming through. Nitapanda na kushuka, nitapaa if I have to. Kila subuhi inang'aa because of you. Dunia nzuri tabasam na wingu la blue. Kishika mkono wako tu, I know it's true. Hisi kawaida, is it something brand new?
Basi ni chumbe bini kuchumu. Wasa tupenda ziwa jaesu. Ni chumbe bini kuchumu. Na ushibe kazi ya
pongeza, najua kuchagua. Na pale ninapoteleza, siku nitawaka jua. Kuleta jealous na kutubeza, na ukubwa tunakuwa. No baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo. Baby, these girls in loyal. Wapenda sufuri nyingi niliwapa moyo.
International boy, DJ Perez.
The international boy, DJ Perez.
DJ Perez in the mix.
Suanguna thamani, ye
yeye peke ndo anavijua. Ndo mara tuachani, wapeke peke mnajisumbua. Utu wangu na thamani, yeye peke ndo anavijua. Ndo mara tuachani, wapeke peke mnajisumbua. Uzuri wako unanifanya nijiulize, kiasi gani Mungu alikuwa gavize. Sakwa nini kumize, sakwa nini kulize. Neno lako sheria lazima nsikize, hakuna anayependa kawabize. Sakwa nini kumize, sakwa nini kulize. Oh baby, these scars in loyo. Umbe walitaka pesa nikawapa moyo.
Flexo, ahí yo, figareto, colo. Shorty, you're my only one.
International Boy, DJ Perez.
Nimegundua, siwezi bila wewe, my baby.
DJ Perez in the mix.
Wakishwa kiroga na kuwa kuwa, tinachojua anaitubariki mwenyezi, mwenyezi. Yananipa mapenzi, chema, yana haya. Ananipata mtamu asali, foke natolewa dosari. Moyoni nishi ham, mina ye pamba. Baby nunca te dojare. Let me be your side, be my side. Mimi na wewe paka milele. Let me be your side, in my side, oh, hey, yeah, oh, oh, Penzi alisomi kwa vitabu, eti kukariri malezo. Wangu wamefata ustarabu, na mekidi vigezo. Kishi ni mkimba tarabu, mwitowi kwa mchezo. Kwa raha zetu atunata, yudi mindyo chetezo. Yomana, nani una nanenepa. Yomana, ananipata mtamu asali, kwa kena tolewa dosari. Moyane nishiam, mina ye pamba. Baby nunca te dojare. Let me be your side, in my side, oh, mimi na wewe paka milele. Let me be your side, in my side, oh,
Aisha. Mzuri kama kachoro, body kakupa mola. I'm like my, oh my. Macho yake anavunga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa, kizingata. I'm like my, oh my. Gozi yake inavometa met, kama shima. Hivi we unazani, nakutamani la. Nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina mbio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife, and you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. Woman. Woman, could you be my forever only woman? Woman, woman, Aisha, 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 Aisha. Kama kachora, kiuno kama dondora. I'm like my, oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori, anavyo virembua. Abadisha plaka kola, kwa spendo madola. I'm trying to make you my. Na hizo puzi za keka mudori, anavyo vishawa. Nisha jaribu kumbapasa, Dar es Salaam, Nairobi, ni Mombasa. Sige mwona mpaka sasa, wakufanana uomshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki, eti mara kiuno mechongesha uturuki. Uwajibu kurupuki, penzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura, hazini nyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura, unye shindano la warembo, acha nkupe taji.
kwanza bado kijana, kifua hapajalala.
You such a beautiful woman.
Tulia, 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 t
Perez in the mix.
Mate ya kumeza mimi sina ya kutema tatu api. Nimesha fika kwenye kina huko acha tazi api. Kochi la moyo wangu na kupakalia baby kama sati na kutunukia mapenzi.
Kija nyumbani kunoka mvivu. Jama ikawa bala. Nikawa nikimsema napata maumivu. Ghafla nkaanza sinya.
Yote sababu ni mapenzi. Ndo anofanya ni mueleze. Jama najua mapenzi. Naomba Mungu tuzeke. Nimefunga mlango hakuna kuingia. Jama nikifantazi kiwa hapa. Kafahuru mtihani mia kwa mia we baby. Harusi tutaifanya kwa Mkapa. Nasema na wewe
mpendo mtu wangu.
Nyongo mkali ya ini
kipenzi changu.
Mahabuba kipenzi changu
mpendo mtu wangu.
Toka black and white.
Jamani
kipenzi changu.
Bitch kaga tu. Julianza kama utani ambao Simba na Yanga wafiki. Yani kapo frani kama Hamisa kitasa Aziziki. Wakasema Azai
penzi wangu
mimba hawezi kubeba. Mini kamfunga kamba nikamwambia baby kajifungue leba. Wakasema na chai bado nikaona shega. Nikagiza vitafunio nikaanza kumeka. Watu wanataka majibu nilivyo bandidu. Imekuwaje
tunapendana?
Mwenzenu nilijaribu kama nguo nikapenda
inavyobana.
Na sasa nimefunga mulango hakuna kuingia. Jamani kifantazi kiwa hapa. Kafauru mtia ni mia kwa mia. Harusi tutaifanya kwa Mkapa.
Nasema na wewe
mpendo mtu wangu.
Nyongo mkali ya ini
kipenzi changu.
Mahabuba kipenzi changu
mpendo mtu wangu.
Jamani
kipenzi changu.
Jimmy X double six.
Doka mando kabongo, ama nimezizima ya moyo. Amu nzima no songo, na jinyi mara upate furaha. Sina ama masina, si unajua misina mawe. Nono no songo no bachela, nilisubiri urudi ni kuhoe. Suli nambio nenda soma, umerudi na ulezi mtu na mwanae. Gavi pesa livyo tumba, oh mama, ili jinyima upate. Sasa unaitwa maza, na umesha za, akili na mwili vimepagawa. Na kunywa energy ile sina power, maji ya kunywa ile womena. Salamu natuma, nipa yule ulisoma nae. Ikipige simu napokea, unaongea ulisoma nae. Ulisema uyo msela, msela uyo unasoma nae. Tunde longu wakala sela, katafuna katafuna. Oh sela, 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 sela.
The International Boy, DJ Perez. DJ Perez in the mix.
Sitaki tena moyo, ikiwezekana nipewe mwingine. Nitaifuta memory, niamie dunia nyingine. Kuna watu na vyetu, kuna watu na roho za kwetu, no. Acha watu mijitu, kuna mijitu na roho za chatu. Chimba nena mama, chimba,
chimba.
Ini bado ni nzima, nimeribu poti injini nzima. Itaanza upi tena. Chimba nenda mama chimba.
Chimba
nini bato ni mzima. Nimeribu poti nji mzima. Itaanza upotena. Salamu natuma ni kwa yule ulisoma nae. Ikipige simu anapokea. Anaongea ulisoma nae. Ulisema uyo msela. Msela uyo unasoma nae. Tunde langwa kala sela katafuna kafuna. Oh sela, sela.